inan nurta si hawaye inan awada qadrayo harkiga inan ku moodo miyad hodane yogtay inan nurta si hawaye inan awada qadrayo harkiga inan ku moodo miyad hodane yogtay inaad qurux ugu marayso hablaha kale inaan ka bayro horta caasiqu helay miyaad hodani yogtainaad qurux ugu marayso hablaha kale inaan ka bayro horta caasiqu helay miyaad hodani yogtahay aligay hugmaaye adoo maqan aan hadraaye hortida adaa ka muuqday miyaad hodane yogtahaymarkaankii aligay hugmaaye adoo maqan aan hadraaye hortida adaa ka muuqday miyaad hodane
hadday ku helaan cadaawe inaan ku helin laay hadday ku helan cadaawe inaan ku heli laayo naftayda huri lahaaba niyada anadoo ogtahay